ratingsafi.com. Papi,
miisi jali watasema mangapi, maisha yangu Mungu ndo anayejua. Hata kama wakiniombea mabaya, Mungu ndo anayepanga na kupangua. Lisikie watoi wao, hicho ndicho nachokijua. Hata kama wakiniombea mabaya, Mungu ndo anayepanga na kupangua. Kidogo changu mimi tugawane, kikubwa chao tusijuane. Nina maisha yangu wana maisha yao, mbona na waubadhi nikipiga bao. Usha washa, nina stress imejaa kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machache alonkuta. Tunarogana, jamani anakwana, yani amani hakuna. Hata kama you don't like, so to fly, because I'm happy, because I'm happy. Ebwana niache, leo nipo na wanangu kune pate tuna enjoy. Ongeza krete, tusha ya tupa ya jana usi tukumbushe. Tusha ishi kwa tabu, tusha ishi kwa shine. Ila wawo wana chukuri ya poti, wana kesha kwa ganga kutopunji ya chungu. Nazi jia panda ni ya kutuaribia tu. Nina maisha yangu wana maisha yao, mbona na wauma mimi kipiga bao.
Don't you worry, don't you fret, because I'm happy, because I'm happy.
Sina kinyongo na mtu.
Don't you fret, because I'm happy, because I'm happy.
Hata kama you don't lie,
don't you fret, because I'm happy.
Hata kama umekimbiwa na ganga,
don't you fret, because I'm happy, because I'm happy.
Hata kama umekopa vikoba,
don't you fret, because I'm happy, because I'm happy.
Yamekushinda marejesho,
because I'm happy, because I'm happy.
We hata kama unadaiwa kodi,
don't you fret, because I'm happy, because I'm happy.
We tonge nyama King Mayola,
don't you fret, because I'm happy.
We producer papi DJ Magabo,
because I'm happy, because I'm happy.
We baroteri manager Jafali Simarasi, we tu chense
Laiso Makomando,
we msonga baba manager Pablo aiwe
wakumuita Malay champion Shomali Kamili champion wadau wangu nyinyi.
Adwino Saba.